Umfanekiso wemashumi lamatsathu nakutsathu. Jesu uyasicocela ngendzaba yelijaha lelinye lebeli lonile kakhulu. Wamosa imali labeyinikwe nguyise, waphinga wadlala emadayisi, watijabulisa ngetintfo letinye letinyenti letimbi lebetitifiso takhe. Ngesikhathi imali yakhe yonke seyiphelile, nebangane bakhe base bamshiya, wativa ejabuka kakhulu. Wabuya emuva kuyise, wafike wacela lucolo nekuthethelelwa kuyise. Njengoba uyise bekamthanda, wamthethelela waphindze wamemukela futhi ekhaya. Nangabe nathi futhi sona siguquke ebubini bethu, sivume tono tethu kuJesu, uyasithethelela. Jesu uyasithanda futhi wafa kude asuse tono tethu.